irara ikugutimi amamba ika korto ha waxay ishiqtiyani ogeysiiskan kahelaye Keep up. abuso.